Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 59 umwami wa mbere w'Abisiraheli. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 8 kugeza ku cya 12. Ubutegetsi bwa Isiraheli bwayoborwaga mu izina ry'Imana. Umurimo wakorwaga na Mose, abakuru 70, abatware hamwe n'abacamanza wari ukubahiriza gusa amategeko yari yaratanzwe n'Imana. Ntibari bafite ububasha bwo gushinga amategeko agenga iryo shyanga. Uko niko ishyanga ry'Isiraheli ryabagaho. Uwiteka yabonye mbere y'igihe yuko Abisiraheli bazifuza kugira umwami, ariko ntiyahinduye amahame shingiro y'igihugu cyabo. Umwami yagombaga kuba uwungirije isumba byose. Imana yari umuyobozi w'iryo shyanga. Abisiraheli bagitura bwa mbere muri Kanani bagiriye ishya mu buyobozi bwa Yosuwa, ariko gushyikirana n'andi mahanga byatumye ibintu bihinduka. Abantu bafata imico myinshi y'abo baturanyi b'abapagani, maze ntibongera kumenya agaciro ko kwitwa ubwoko bwatoranyijwe bw'Imana. Bashukwa n'ubwirasi bw'ibyerekanwa by'ubukungu by'abami b'abapagani, hanyuma barambirwa n'imibereho yabo yari yoroheje. Iyo miryango igirana ishyari, kwicamo ibice byatuma bagira intege nke. Abanzi babo b'abapagani batangira kujya babatera, noneho abantu batangira kubona yuko ari ngombwa ko imiryango yose ifatanye igahurira hamwe mu butegetsi bumwe. Bifuza yuko bava mu butegetsi bw'Imana. Nuko icyifuzo cyo kwaka umwami gikwira muri Isiraheli hose. Mu gihe Samweli yabayoboraga, iryo shyanga ryari ryarateye imbere, bari barongeye kugira gahunda, bayoboka Imana, kandi umutima ntawari ukiriho icyo gihe. Ariko ageze mu zabukuru, uwo muhanuzi ashyiraho abahungu be babiri ngo bamubere abafasha. Abo basore bashyirwa i Berisheba kubera abacamanza abantu bari batuye mu majyepfo bugufi bw'urugabano rw'icyo gihugu. Ntibaba beza, ahubwo biyobagiriza gukunda ibintu, bagahongerwa, bagacurwa kibera. Ntabwo bari barakurikije se mu mibereho ye yari itunganye kandi itarangwa n'inarijye. Nta gitsure yari yararirishije abana be, kandi ingaruka yabyo yagaragaraga mu mico yabo. Impamvu yarabonetse kugira ngo basabe ko ibintu bihinduka nk'uko bari bamaze igihe kirekire babyifuza. Nuko abakuru b'Isiraheli bose bahera ko baraterana, basanga Samweli i Rama. Baramubwira bati, dore uri umusaza kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe. None reka twimikire umwami ajya ducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Iyo amenya amatwara mabi y'abahungu be yajyaga guhita abakuraho, ariko ibyo si byo abo binubaga bashakaga. Samweli abona yuko mu by'ukuri bahagurukijwe no kutanyurwa no kwirata. Ntibitotombeye Samweli, bose bemeraga yuko ubuyobozi bwe bwarangwaga n'ubwenge no kutitesha agaciro. Uwo muhanuzi wari ugeze mu zabukuru ntiyabacyashye, ahubwo abibwira Uwiteka mu masengesho, aba ari nawe wenyine asaba inama. Uwiteka abwira Samweli ati, emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze, ahubwo nijye banze ngo ntabe umwami wabo. Barakugenza nk'uko bajyaga bangenza muri byose, uhereye umunsi nabakuriye mu Egiputa ukageza ubu, baranyimuye bakorera izindi mana. Iminsi Abisirayeli bamerewe neza cyane bagatunganirwa, yari igihe bemeraga Uwitekaho umwami wabo, ubwo amategeko n'ubutegetsi Imana yari yarashyizeho byarutaga iby'ayandi mahanga. Ariko kuko baretse amategeko y'Imana, Abaheburayo ntibabaye ubwoko Imana yifuzaga kubagira. Maze ibibi byose byari ingaruka z'ibyaha byabo bwite no kutumvira kwabo, babishyira ku buyobozi bw'Imana. Uwiteka yemerera abantu gukora icyo bahisemo, kuko banze kuyoborwa n'inama bagira. Iyo abantu bahisemo gukora ibyo bishakiye, kenshi Imana ibaha ibyo bifuza kugira ngo bibere ku buswa bwabo. Ibyo umutima wifuza bidahuje n'ubushake bw'Imana, biba umuvumaho kuba umugisha. Samweli abwirwa kwemerera abantu icyo bashakaga, ariko akababurira ababwira yuko bitashimishije Uwiteka, kandi akanabamenyesha ingaruka zizava muri iyo migenzereze yabo. Yaberetse imitwaro bazakorerwa kandi abagereraniriza ku gahato n'imibereho myiza kandi y'umudendezo bari bafite ubwo. Umwami wabo yajyaga kwigana iby'ubwiganze no kwinezeza by'abandi bami. Bajyaga kuzasora imisoro y'ikirenga, kandi n'ibintu byabo nabyo byajyaga kuzasoreshwa mu buryo buzaba babaza. Abahungu babo beza niwe bajyaga kuzakorera. Bajyaga kuzatwara amagare ye n'abagendera ku mafarashi ye, kandi bakaba basibanira imbere ye. Bajyaga kuzaba ingabo ze, kandi bajyaga no kuzamuhingira imirima ye, bakamusarurira kandi bakajya bacura ibyuma azajya arwanisha mu ntambara. Kugira ngo ibwami hatazagira ikihabura, yajyaga kubatwara imirima yabo irumbuka. Yajyaga kubaka abagaragu babo b'ingirakamaro cyane n'amatungo yabo meza cyane, akabikoresha imirimo ye. Uretse ibyo byose, umwami yajyaga kubaka icyacumi n'icy'inyungu zabo cyangwa icy'umwero w'ubutaka. Kandi muzaba bagaragu be, niko umuhanuzi yarangije avuga. Ariko uwo munsi ntacyo Uwiteka azabasubiza. Igihe ubwami bwajyaga kuba bumaze gushingwa, ntibajyaga kubukuraho biboroheye. Ariko abantu baramusubiza bati, biramaze, turashaka umwami wo kudutegeka kugira ngo natwe duse n'andi mahanga yose, umwami wacu ajya ducira imanza, ajya tujya imbere, aturengere mu ntambara zacu, duse n'andi mahanga yose. Kubona batasaga n'andi mahanga yari amahirwe adasanzwe. Imana yari yaratandukanyije Abisirayeli n'andi moko kugira ngo bagire ubutunzi bwayo, ariko bifuza kwigana abapagani. Iyo abitwa abantu b'Imana bayimuye bifuza kugira ibyubahiro by'isi. Abantu benshi bavuga yuko kwifatanya n'abisi bagakurikiza imigenzo yabo bashobora gufasha cyane abo bantu batazi Imana, ariko abanyura muri izo nzira bose batandukana n'isoko y'imbaraga zabo. Iyo babaye inshuti z'isi rero baba babaye abanzi b'Imana. Samweli yumva ibyo abo bantu bamubwiye afite agahinda kenshi, ariko Uwiteka aramubwira ati: bumvire ubimikira umwami. Uwo muhanuzi yari yababuriye ntacyabahishe, ariko iyo miburo barayanga. Nuko agenda afite umutima uremerewe ajya gutegura iryo hinduka rikomeye mu butegetsi. Imibereho yo gukiranuka ya Samweli itararangwaga n'inarige yashinjaga abatambyi bakoraga iby'inyungu zabo n'inteko y'Abisirayeli yari yuzuye ubwirasi n'irari. Imirimo ye yari ifite ikimenyetso cy'ijuru. Yahabwaga icyubahiro n'umucunguzi w'isi ari we wamwerekaga ibyo akora mu kuyobora ishyanga ry'Abaheburayo. Ariko abantu barambiwe no gukiranuka kwe bahinyuye ubutegetsi bwe bwiyoroshya, maze banga yuko yabayobora nk'umwami. Mu mico ya Samweli hagaragariramo ishusho ya Kristo. Gukiranuka kwa Kristo niko kwatumye ababeshyaga ko bakunda Imana bamwanga urunuka. Abayuda bari bategereje Mesiya ngo abakize agahato k'uwabarenganyaga, nyamara bakomeje gukora ibyaha byabahozaga ku ngoyi. Iyo Kristo yemera ingirwa bukiranutsi yabo, bajyaga kumwemera nk'umwami wabo, ariko ntibashoboye kwihanganira yuko acyaha uburyarya bwabo ashize amanga. Uko ni nako byakomeje kuba uko ibihe byagiye biha ibindi ku isi. Iyo zicyashywe n'urugero rutangwa n'abanga icyaha, izo ndyarya zihinduka intumwa za Satani zo kurenganya abakiranutsi. Imana niyo ubwayo yiyemeje kubatorera umwami. Itora Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benyamini. Nta muntu n'umwe mu Bisirayeli wamurutaga ubwiza. Yari imfura, afite igihagararo cy'abanyacyubahiro, ari mwiza kandi yasumbaga abantu bose, yasaga nk'aho yavukiye kuba umutegetsi. Nyamara Sawuli ntiyari afite ibyangombwa byo mu rwego rwo hejuru bitanga ubwenge nyakuri. Yari ataramenya uburyo yagenga irari rye, yari atariyumvamo imbaraga y'ubuntu bw'Imana ihindura umuntu mushya. Sawuli yari umwana w'umutware wari umukire, nyamara yakoraga imirimo iciriritse y'umuhinzi mworozi. Ubwamwe mu matungo ya se yari yazimiriye mu misozi, Sawuli ajyana n'umugaragu kuyashaka. Bageze bugufi bw'Irama kwa Samweli, uwo mugaragu yifuza yuko bajya kubaza uwo muhanuzi iby'ayo matungo yari yazimiye. Bageze bugufi bw'uwo mudugudu, abantu bababwira yuko bari hafi yo kujya gusenga kandi yuko uwo muhanuzi yari yamaze no kuhagera. Icyo gihe abantu basengaga Imana mu gihugu cyose. Ubwo nta mihango yaberaga mu buturo bwera muri icyo gihe, ibitambo byatambirwaga ahandi. Imidugudu y'abatambyi n'abalewi, aho abantu bajyaga bajya gusaba amabwiriza, niyo yari yaratoranyirijwe iyo mihango. Kutununga dusumba utundi mu midugudu niho hatambirwaga ibitambo, kandi kubw'ibyo hitwaga hirengeye. Ku marembo y'uwo mudugudu, Sawuli yahahuriye n'uwo muhanuzi ubwe. Imana yari yaramenyesheje Samweli imbere y'igihe yuko uwo munsi umwami w'Abisirayeli watoranyijwe azamusanga ubwe. Ubwo bahuraga, Uwiteka abwira Samweli ati: "Dore ngo uyu wa muntu nakubwiraga, uyu ni we uzategeka ubwoko bwanjye." Ubwo yamwizezaga yuko amatungo yari yazimiye yabonetse, Samweli amwingingira kuba aretse kugenda kugira ngo ajye mu munsi mukuru, kandi hagati aho amumenyeshe ibintu bikomeye byari bigiye kumubaho. Mbese iby'igikundiro byose byo mu Isirayeli bibikiwe nde? Si wowe se n'inzu ya so yose? Igihugu cyose cyari kirangamiye gusaba umwami, nyamara Sawuli asubiza yicishije bugufi cyane ati: "Mbese si ndi umubenyamini wo mu muryango muto wo mu Isirayeli? Kandi se inzu yanjye si iri hanyuma y'ayandi mazu yose y'ababenyamini? Niki gitumye umbwira bene ibyo?" Nuko Samweli ajyana uwo mushyitsi aho abantu bateraniye. Hakurikijwe amabwiriza y'uwo muhanuzi, Sawuli yicazwa ahantu h'icyubahiro kandi bamugaburira igaburo ryiza cyane. Imihango irangiye, Samweli ajyana umushyitsi w'imuhira, baraganira, amubwira amahame akomeye ubuyobozi bw'Abisirayeli bwari bushingiyeho n'uko ashaka kumutegurira umurimo we w'icyubahiro. Bukeye bwaho Sawuli ajyana n'uwo muhanuzi. Bavuye mu mudugudu, Samweli abwira umugaragu gukomeza imbere. None habwira Sawuli guhagarara aho yari ageze kugira ngo yakire ubutumwa Imana yari yamutumyeho. Nuko Samweli yenda imperezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe, aramusoma, aravuga ati: "Mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka kwimikishije amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye?" Asobanurira Sawuli neza yuko umwuka w'Imana azamuzaho akamubashisha imirimo yari imutegereje. "Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, ugenze uko bikwiriye, kuko Imana iri kumwe nawe." Sawuli akomeje urugendo, byose biba nk'uko uwo muhanuzi yari yabivuze. I Gibeya mu mudugudu w'iwabo, umutwe w'abahanuzi wari uvuye ku kanunga, waririmbaga indirimbo zo gusingiza Imana bacuranga neberu, ishako, imyirongi n'inanga. Sawuli ageze aho bari, umwuka w'Uwiteka muzaho nawe, maze afatanya nabo mu ndirimbo zo gusingiza Imana kandi ahanurana nabo. Yavuganaga ubuhanga bukomeye kandi afite ubwenge, maze afatanya nabo akomeje. Abari bamuzi baratangara bibaza bati: "Mbese bibaye bite kuri mwene Kishi?" Mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Umwuka wera yamuje aramuhindura cyane, umucyo wo gukiranuka kw'Imana wamurikiye umwijima wari mu mutima wa kimuntu. Abona yuko ari imbere y'Imana, abonye ubwiza bwo gukiranuka, yahamagariwe gutangira intambara yo kurwanya icyaha, kandi ahabwa kumva yuko muri urwo rugamba imbaraga ze zose zigomba guturuka ku Mana. Ahabwa gusobanukirwa n'umugambi w'agakiza yajyaga ajijwaho kandi atari afitiye gihamya. Uwiteka muha ubutwari n'ubwenge bwo gutunganya inshingano ze z'icyubahiro yari agiye guhabwa. Sawuli ashyirwaho amavuta ntibyamenyeshejwe ishyanga ry'Abisirayeli. Uwatoranyijwe n'Imana yagombaga kwerekanwa n'ubufindo mu ruhame. Kubw'iyo mpamvu, Samweli ateranyiriza abantu Misipa, basaba Imana kubayobora. Noneho hakurikiraho umuhango w'ubufindo. Mwituze, iyo nteko y'abantu itegereza kureba uri butorwe. Umuryango n'inzu n'amazina birakurikirana mu gutorwa, hanyuma Sawuli umuhungu wa Kishi aba ari ugaragazwa ko yatowe. Ariko Sawuli ntiyari muri iryo teraniro. Yumvise umutwaro w'inshingano zikomeye yari agiye guhabwa umuremereye, maze arihisha. Bamugarura mu iteraniro, maze iteraniro rishimishwa no kubona yuko yari afite igihagararo cy'abami kandi ari mwiza, ngo ahagaze muri bo basumba uko bangana, bamwe bamugera ku rutugu. Samweli yavuze atangara ati, mbese mubonye uwo Uwiteka yatoranyije ko ntawe uhwanye nawe mu bantu bose? Bose bamusubiriza icyarimwe barangurura cyane bati, umwami aragahoraho. Nuko Samweli avugira imbere y'abantu imihango y'ubwami, avuga amategeko ubutegetsi bwa cyami bushingiyeho. Umwami ntiyagombaga kuba utavuguruzwa, ahubwo ububasha bwe bwagombaga kugendera munsi y'ubushake bw'isumba byose. Ayo magambo yababwiye yanditswe mu gitabo, nubwo abantu basuzuguye ubutumwa bw'imbuzi bwa Samweli. Uwo muhanuzi w'umukiranutsi agerageza uko ashoboye kose kubarinda ngo badakora ibyo bishakiye. Nubwo abantu muri rusange bemeye kwakira Sawuli ngo ababere umwami, hari benshi batabikunze. Kugira ngo umwami akurwe mu muryango wari muto cyane muri Isirayeli, akirengagizwa imiryango yombi, uwa Yuda na Efurayimu yari minini kandi ikomeye cyane, kari agasuzuguro batajyaga kwihanganira. Abari nyambere basaba guhabwa umwami nibo banze umuntu Imana yatoranyije. Nuko Samweli akomeza gutegeka nk'uko byari bisanzwe, na Sawuli asubira i Gibeya. Ntiyagerageza gukoresha imbaraga kugira ngo yemerwe yuko ari umwami. Acisha make, akora imirimo y'umuhinzi mworozi, maze ashyira ubutegetsi bwe mu maboko y'Imana kugira ngo abe ariyo ibukomeza. Hashize igihe gito, Abamoni batera akarere k'iburasirazuba bw'uruzi rwa Yorodani, maze basatira umudugudu ya Beshi Galeyadi. Abawutuye bagerageza gushaka amahoro, maze bemera gutegekwa n'Abamoni, bakajya batanga imisoro. Umwami w'Abamoni mubi cyane, yanga kubyumvikanaho nabo ngo keretse umuntu wese amunogoyemo ijisho ry'iburyo. Bahera ko bohereza intabaza gushaka ababatabara mu miryango yari ituye iburengerazuba bwa Yorodani. Sawuli azakurikiye inka azivana mu murima, yumva imiborogo myinshi yagaragazaga ishyano ryaguye. Bamubwiye icyo gitekerezo giteye isoni, imbaraga ze zose zitakoreshwaga zirahaguruka. Umwuka w'Imana aza kuri Sawuli, yenda inka ebyiri arazitemagura, azimpuruza, azohereza mu gihugu cya Isirayeli cyose. Arababwira ati, utazatabarana na Sawuli na Samweli, uko niko inka ze zizagenzwa. Abagabo 330,000 baterana bayobowe na Sawuli. Kubwo kugenda ijoro ryose, Sawuli n'ingabo ze bambuka Yorodani, maze mu museso basesekari ya Beshi. Ingabo ze azicamo imitwe itatu, hanyuma bagwa Abamoni gitumo, aho bari bagerereje muri iyo saha ya kare mu gitondo, badatekereza yuko hari icyaga icyo ari cyo cyose cyabageraho, kandi icyo gihe nta burinzi bari bafite. Babuze uko bagira, nibwo batikijwe cyane, maze abacitse ku icumu baratatana, haba ngo wabona na babiri bakiri hamwe. Ubuyobozi n'ubuhanga bwa Sawuli hamwe n'ubuyobozi bw'ingabo bikwiriye nibyo ubwoko bwa Isirayeli bashakiraga ubwami kugira ngo bazashobore guhangana n'andi mahanga. Nuko noneho bamusuhuza nk'umwami kandi bashimira abantu uko gutsinda, ariko bibagirwa yuko iyo Imana itabaha imigisha y'umwihariko, ibyo bajyaga gukora byose byajyaga kuba impfabusa. Bamwe bavuga yuko abari babanje kwanga ubutegetsi bwa Sawuli bicwa, ariko umwami abarwanaho avuga ati, nta muntu uri bwicwe uyu munsi, kuko uyu munsi Uwiteka yarokoye Abisirayeli. Aho kwiha icyubahiro asingiza Imana, aho gushaka kwihorera atanga imbabazi. Icyo ni ikimenyetso kigaragara cyerekana yuko imbabazi z'Imana ziba mu mutima. Ubwo Samweli yahise avuga yuko abantu bose bakwiriye guteranira i Gilugali kugira ngo Sawuli yimikwe ku mugaragaro. Niko byagenze, maze bahatambira ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro imbere y'Uwiteka. Nuko Sawuli n'Abisirayeli bose barahanezererwa cyane. Samweli na Sawuli bari bahagaze ahirengeye h'icyo kibaya cyari kizweho kuba cyarabereyemo ibintu bikomeye cyane, kandi urusaku rwo kwakira umwami rumaze guhosha. Uwo muhanuzi wari ugeze mu zabukuru ababwira amagambo yo kubasezeraho nk'umuyobozi w'iryo shyanga. Mbere yaho, Samweli yari yarababwiye amategeko yagombaga kugenga umwami n'abantu, kandi yifuzaga kongera ku magambo ye icyitegererezo cyiza cy'imibereho ye. Kuva mu bwana yari yaratojwe umurimo w'Imana kandi mu mibereho ye yari afite intego imwe imbere ye, icyubahiro cy'Imana n'imibereho myiza cyane ya Isirayeli. Kubw'ingaruka z'icyaha, Isirayeli itezuka ku kwizera Imana n'ubushobozi n'ubwenge byayo byo kuyobora iryo shyanga, ntibongera kwizera ububasha bwayo gusohoza ibyo ishaka. Bataragira amahoro nyakuri, bagomba kumenya kandi bakihana icyaha bakoze. Samweli yongeye kubabwira amateka y'Isirayeli uhereye umunsi Imana yabakuriye mu Egiputa. Umwami w'abami yarabarwaniriye mu ntambara zabo. Kenshi ibyaha byabo byabagurishaga mu maboko y'abanzi babo, ariko iyo bahindukiraga bakava mu nzira zabo mbi, imbabazi z'Imana zahitaga zibaha umucunguzi. Uwiteka yohereje Gideyoni na Baraki na Yefuta na Samweli, abakiza amaboko y'ababisha banyu impande zose, mutura amahoro. Nyamara ubwo bari bageze mu kaga baravuze bati, ahubwo umwami ni we uzadutegeka. Uwo muhanuzi nawe ati, kandi Uwiteka Imana yanyu ari yo mwami wanyu. Abantu bakozwe n'isoni batura icyaha bari bakoze. Sabira abagaragu bawe ku Uwiteka Imana yawe twe gupfa, kuko twongereye ku byaha byacu byose iki cyaha cyo kwisabira umwami. Samweli ntiyasize abantu bacitse intege, kuko ibyo byajyaga kubabuza kugerageza uko bashoboye kose bashaka imibereho irushaho kuba myiza. Kubona yuko Imana ari inyabukana kandi itagira imbabazi, byajyaga kubatera ibigeragezo byinshi binyuranye. Ntimutinye, nibwo butumwa Imana yatumye umugaragu wayo. Nukuri ibyo bibi byose mwarabikize. Ariko noneho, ntimukebakebe ngo mudakurikira Uwiteka, ahubwo mukorere Uwiteka n'imitima yanyu yose, ntimugakebakebe, Uwiteka ntazahemukira abantu be. Samweli ntarakabatonganiriza yuko bamubereye indashima bakurikije kwitanga yagize mu mibereho ye yose, ahubwo abizeza yuko azakomeza kubitaho. Kandi ku bwanjye ntibikabeho ko ncumura ku Uwiteka nkareka kubasabira, ahubwo nzajya mbayobora inzira nziza itunganye. Mujye mwubaha Uwiteka gusa, mumukorere mu by'ukuri n'imitima yanyu yose, murebe ibyo yabakoreye uburyo bikomeye.